Hey, Brother Gasper, how are you?
I'm fine, brother. How are you?
I'm doing well. I'm doing well. Is everything going okay there?
Sorry, we are late. Yes, we are fine, but sorry, we are too late today.
Oh, yeah, well, that's okay. That's all right.
Okay.
Okay,
We are ready now.
let's go ahead and have a prayer and then we'll get started. Dear God, we come to you this morning. And we ask that you bless the study we're about to have. We ask that you bless the Mosquito River congregation. And we hope that we're all doing what is right in your sight. God, we thank you for everything that you've blessed us with. And we ask that you forgive us of our sins. It's in your Son's Jesus' name we pray. Amen. Okay. Well, I was a little unsure last week of how to organize the class, so
Wiki iliyopita darasa letu tuliendelea nalo.
I'm going to kind of reorganize our study and how we're doing it.
Nitajaribu kufanya kama vile mlivyosema na jinsi katika darasa letu.
But today, first, I would like to address a couple questions from last week.
Mwalimu anasema leo atauliza baadhi ya maswali ya wiki iliyopita.
And then we'll start talking about our study of 2 Peter.
Alafu tutaendelea kujifunza leo kitabu cha Petro wa pili.
Okay, the first question I want us to talk about is why must baptism be performed using immersion?
Kwa nini ubatizo ufanyike kwa maji mengi?
Now, this is a question that a lot of people have in today's world.
Swali hili watu wengi wanalo kazi katika dunia nzima sasa hivi.
And it's a very important one because it deals with our salvation.
Kwa sababu inahusiana na wokovu wetu.
So let's talk about baptism and immersion for just a minute.
Sasa hivi tuongelee kuhusu ubatizo na kuzamisha. Utakalosema unaandika.
In many examples in the New Testament, we see people being baptized by immersion.
Mifano mingi katika Agano Jipya tunaona watu wanazamishwa.
In fact, if we go through every single example in the book of Acts where someone becomes a Christian, includes immersion.
Zaidi sana tukienda katika Agano Jipya watu wanazamishwa wanapotaka wokovu.
Now, there's two different points that I want us to make today about immersion and baptism.
Kuna vitu viwili nataka tuutaje leo kuhusu ubatizo na kuzamisha.
Okay. The first point is baptism is a symbol. It represents Jesus dying and being buried and then rising again. When somebody makes the decision to become a Christian today, they are baptized. As the person is lowered down into the water, this is representative of Jesus dying and being buried. When the person is then lifted up out of the water, this represents his resurrection.
Na mtu akitoka ndani ya maji inawakilisha kufufuka.
We can see this talked about, and I want us to go to this passage in Romans chapter 6.
Na ninaomba tufungue Biblia zetu katika Warumi sura ya 6. Kila mtu afungue Biblia yake.
And Gasper, if you think it's okay, you can ask somebody to read Romans 6, verses 3 and 4.
Warumi 6:3-4. Anafahamu ya kuwa sisi sote tulibatizwa katika Kristo Yesu. Tulibatizwa katika mauti yake. 4. Basi tulizikwa pamoja naye na njia kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu na kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima.
Amen. Okay.
Very good. Okay. Notice at the beginning of verse 4 how it says we are buried. We are buried with him by baptism into death. This is important because it's representative, our baptism is representative of the death of Jesus and his resurrection. Something else that you can study on your own time would be to continue reading in Romans chapter 6. It continues to talk about that our old self is killed and a new man arises at baptism. That's the first point about baptism, is that it's symbolic. The second point about baptism I want us to make is about the word. The Greek word is baptizo. This word, when it's translated, means to make an object fully wet. Hello? Gasper, are you there? Hello?
Hello? I hear you.
I think I've lost the connection.
I hear you. Hello?
Okay, I think I hear you now.
Can you hear me? Okay.
Okay. The word means to make an object fully wet, and this means to immerse.
Hili neno linamaanisha kuzamisha kabisa.
So, if we're going to do what the word actually says, we must be immersed in water.
Kwa hiyo tukifanya halisi neno linavyosema, inatakiwa tuzamishwe kabisa ndani ya maji.
So we've talked about two reasons why baptism must be immersion.
Tunasema mambo mawili. Kwa nini ubatizo mtu azikwe azamishwe?
Because it is symbolic, and also because the word says we must.
Kwa sababu ni ishara ya kifo, na pili neno limesema lazima tuzamishwe.
Are there any questions or comments about this?
Mwalimu anauliza, kuna swali lolote kuhusu hilo? Kuna swali? No question.
Okay. Well, the second question I want us to talk about was, should the elders of the church anoint people with oil?
pili nataka tulizungumze, je, wazee wa kanisa wanatakiwa kuwawekea watu mafuta?
We find this in James chapter 5 and verse 14.
Tuliona hilo katika Yakobo 5 mstari wa 14.
The text says, is anyone among you sick?
Neno linasema kama kuna mtu wenu hajiwezi.
Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord.
Na waite wazee wa kanisa wamuombe wampake mafuta.
And there are people that wonder, should the elders of the church anoint with oil today?
Sasa kuna watu wanasema, je, wazee wa kanisa leo hii wapoke watu mafuta?
There are many, many different ways of thinking, but I believe that this anointing represents miraculous healing.
Kuna aina nyingi ya uponyaji. Lakini uponyaji huu wa mafuta ulikuwa ni uponyaji wa kimiujiza.
We see the same anointing of oil in Mark chapter 6 and verse 13.
Ukisoma Marko sura ya 6 mstari wa 13 utaona kuna mafuta mengine pale yanatumika.
In this passage, the apostles are sent out by Jesus to teach the word. And he sends them out and they cast out demons and they heal and do miracles. In this case, the anointing of oil that takes place is a miraculous gift given to the apostles.
Katika hali hii, habari ya uponyaji wa mafuta ulikuwa ni uponyaji wa kimiujiza hata kwa mitume.
In the case of James chapter 5, I believe this is the same thing.
Katika Yakobo sura ile ya 5, naamini ilikuwa ni hali hiyo hiyo.
When the elders would anoint those with oil, that was representative of miraculous healing from God.
Kwa hiyo wazee walipokuwa wakiwekea watu mafuta ulikuwa ni uponyaji wa kimiujiza kutoka kwa Mungu.
And we know that miracles no longer take place in this world.
Lakini katika hali hii ya sasa tunajua miujiza sasa imekoma.
We can find information about this in 1 Corinthians chapter 13.
Hilo tutalipata katika Wakorintho sura ile ya 13.
Are there any questions about this?
Mwalimu anauliza, kuna swali lolote kuhusu hili? Kuna swali lolote? No question.
Okay. Well, let's start in our study of 2 Peter now.
Sasa, tuendelee na darasa letu katika kitabu cha Petro wa pili.
Okay. Last week we talked about a verse in 2 Peter. And I'd like for us to back up a little bit.
Wiki iliyopita tulizungumzia Petro wa pili. Hebu nataka turudie, tufanye marejeo kidogo.
I want us to talk about the book before we actually talk about verses in the book.
Kwanza nataka tuzungumzie kitabu kabla hatujazungumzia mistari iliyoko ndani.
And what we're going to do is answer a few questions that we may have about this book. And the first is, who wrote this letter?
Nataka tujibu maswali machache. Kwanza, nani ameandika waraka huu? Andika.
Gaspar, hold on a second. In verse 1 of 2 Peter chapter 1, we see that the Apostle Peter is the author.
Katika sura ya kwanza, mstari wa kwanza, tunaona Petro ndio mwandishi.
But we also see evidence of this throughout the rest of the book as well.
Pia tutaona ushahidi ndani ya kitabu hiki umeandikwa.
And Gaspar, you can allow somebody to read chapter 1, verse 14, if they will.
Rafaeli, tusome sura ya kwanza, mstari wa 14. Mstari wa 14. mstari wa 14. Sura ya kwanza mstari wa 14.
Nikijua kwamba kule wekea mbali maskini yangu kwake upesi, kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyonionyesha. Walakini nitajitahidi kwamba kila wakati baada ya kufariki kwangu mpate kuyakumbuka mambo haya, maana hatukufuata hadithi zilizotungwa.
Okay.
Okay, in this verse, we see that Jesus told Peter how that he would die.
Katika mstari huu, tunaona Yesu anazungumza jinsi gani atakavyokufa.
And we know that this is true because we can see it in the Bible.
Tunaona hilo ni sawa kwa sababu imeandikwa katika Biblia.
In John, in chapter 21, we see Jesus telling Peter how he would die.
Tunaona Yesu anamwambia Petro jinsi gani atakavyokufa katika kitabu cha Yohana.
He tells him that Peter's hands and feet will be bound and he will be carried where he does not want to go.
Amemwambia mikono yako utashikwa na kupelekwa kule usikotaka.
So we see that Peter is right when he says the Lord Jesus told him how he would die.
Kwa hiyo tunaona Petro yuko sahihi kwa sababu amesema ataambiwa jinsi atakavyokufa.
But also in chapter 3 and verse 1 of 2 Peter, we see more evidence that he is the author. I think I lost the connection again. Knocked him offline.
Does that happen often?
I'm going to pause the recording. Hey, how do we get disconnected?
Hello?
Hello?
Yes, there is a problem in connection. Hello?
Hello?
Hello, do you hear me?
Hey, yes, I can hear you.
Yes, there is a connection problem.
Okay, are we good now?
Let us continue.
Okay. So we've talked about that Peter is the author of the letter.
Yes.
So now let's think about who he wrote the letter to. In verse 1 of 2 Peter 1, he says, to those who have obtained a faith of equal standing with ours.
Katika mstari wa kwanza wa Petro wa kwanza, sura ile ya kwanza mstari wa kwanza, anasema kwa wale waliokuwa pamoja na sisi.
So he tells us that the letter is written to Christians.
Waraka huu umeandikiwa wa Kristo.
But we've already seen in chapter 3 and verse 1 that he wrote the letter to the same people that he wrote 1 Peter to.
Kwa sababu sura ya 3 mstari wa kwanza anasema amewaandikia watakatifu.
If we go back to 1 Peter 1, we see several congregations that he wrote the letter to that were made up of Christians.
Tukirudi kwenye sura ya kwanza, aliandika kwa makanisa mbalimbali ambayo ni ya Wakristo.
So this was written to the people in the church just like we are today.
Hii iliandikiwa watu walioko ndani ya kanisa kama wewe na mimi leo hii.
So, what was happening when he wrote this letter? Why did he choose to write this letter to Christians?
Kwa nini aliandika waraka huu kwa Wakristo?
Peter.
Kwa nini aliandika waraka huu kwa Wakristo?
Peter says in verse 14 that he knows he's about to die.
Katika mstari wa 14 amesema anajua karibu atakufa.
He says he knows he's about to leave this world and he wants to tell Christians a few things before he goes.
Alijua ataacha ulimwengu huu. Alitaka kuwaambia Wakristo mambo machache kabla hajaondoka.
And this book is very powerful because it's the last thing that Peter is going to say to these people.
Hichi kitabu kina nguvu kwa sababu ni maneno ya mwisho.
Now, the last thing I want us to talk about this morning or this evening for you guys are key verses of the letter.
Mambo ya mwisho ninayotaka kuongea katika darasa la jioni leo hii ni kifunguo cha kitabu hiki.
Key verses of the letter, I believe, are chapter 3, verses 17 and 18.
Kifunguo la kitabu hiki ni sura ya 3 mstari wa 17 na 18.
Gasper, if it would be okay, have somebody read 2 Peter 3 verses 17 and 18.
Mmoja asome sura ya 3 mstari wa 17 na 18. Rafael.
Petro wa pili, sura ya 3, mstari wa 17 na 18. Sura ya 3, mstari wa 17 na 18.
These two verses really sum up everything that Peter is trying to say.
Mistari hii miwili inaonesha mambo Petro aliyotaka kusema.
The whole book has to deal with what he's saying here in these two verses.
Kitabu kizima kinaonyeshwa hapa kwa hii mistari miwili.
He says in verse 17, be careful that false teachers don't take you away from the church.
Mstari wa 17 anawaambia muwe makini, walimu wa uongo wasiniondoe katika kanisa.
And then in verse 18 he says how to prevent this from happening.
Na mstari wa 18 anaonesha jinsi gani ya kujilinda.
He says you can do two things to fight against false teachers stealing you away.
Amesema fanyeni mambo mawili kujilinda na walimu wa uongo.
The first thing he says is to grow in grace.
Jambo la kwanza ni kukua katika neema.
And then he says to grow also in knowledge.
Jambo la pili ni kukua katika maarifa.
So two things that we can do to fight against false teachers.
Hivi ndivyo vitu viwili tunavyotakiwa kufanya ili kupambana na walimu wa uongo.
And this will be the main theme of the whole book that we'll study.
Hili ndio lengo kuu ya kitabu chote tutakachojifunza.
Are there any questions or comments about what we've talked about today?
No question.
Okay. Well, rather than get into the text, which I'd like to save until we have more time, do we have any questions about anything or any comments that we want to talk about after class?
Mwalimu anasema, je, kuna maswali yoyote katika haya yote tuliyojifunza? Kwa sababu kuna muda mchache uliobaki. Kuna lolote la ambalo swali lolote? Thank you.
Our brother is asking, what's the meaning of the word knowledge?
Knowledge, okay. When he says grow in knowledge, what he's saying is learn about something.
Anaposema kukua katika maarifa ni kuelewa zaidi kwa ufana.
So when we learn about Jesus and we learn about God, it helps us to know more about it.
Yani tunapojifunza kuhusu Yesu, tunapojifunza kuhusu Mungu, inatusaidia sisi kukua, kuongeza maarifa.
So one of the main things Peter says is to grow in knowledge.
Petro anasema jambo la msingi ni kukua katika maarifa.
So our question is, how? How do we grow in knowledge? Let's turn to Romans chapter 10 and let's read a verse there. Romans chapter 10 and verse 17. This says, our faith grows from hearing. And this hearing is from the Word of God. So if we want to grow in knowledge, as Peter is saying, we need to be reading God's Word. We need to be studying it and writing it on our hearts. And actually, in 2 Peter chapter 1, he says something similar that's important to us.
Na katika Petro wa kwanza, sura ile ya kwanza, kuna jambo la msingi amelisema pale.
2 Peter 1:15 says, and I will make every effort.
Katika mstari wa 15 anasema, na mimi nitafanya kila juhudi.
So that after my departure, you may be at any time able to recall these things.
Yani baada ya kuondoka kwangu, nyinyi muweze kukumbuka mambo haya.
What he's saying is we need to study and we need to read, and that allows us to grow in knowledge.
Sasa anaposema kitakachofanya mkumbuke ni kwa kusoma, kwa kujifunza, hiyo itatufanya tukue katika maarifa.
Is this a good answer?
Yeah, ndugu umeelewa hilo jibu? Yes.
Good, good. Are there any other questions?
Mwalimu anauliza kuna swali lingine? Gideon.
Kukua katika neema iko katika nafasi ya kiroho au ya kimwili?
The word growing in grace, that is this meaning in spiritual or physical?
Growing grace. Well, let's actually, what he's saying, a good verse for us to look at is chapter 1 and verse 5.
Sasa, mstari mzuri wa kutujibu hapo ni ule sura ya kwanza mstari wa 5 pale.
And beginning here in this verse, excuse me, beginning here in this verse, it lists many things that we can do to grow our faith. We can grow our faith with many different attributes like godliness and love.
katika hali ya upendo, tukakua katika hali ya utakatifu.
I've heard it described that grace from God is something that is given to us that we don't deserve.
Hii neema iliyotoka kwa Mungu ambayo tumepewa sisi ni katika hali ya kiroho ambayo sisi hatutaki kuikataa.
If we are growing in faith and doing the things that the Bible tells us to do,
ni sawa sawa kama vile tunavyokuwa katika imani kwa kufanya vile vitu ambavyo Biblia imesema tufanye,
then God will bless us and we will be in His grace.
Mungu atatubariki na tutakuwa ndani ya neema yake. Hiyo ni mambo ya kiroho.
Grace is something that God gives us that we can get from nowhere else.
Neema ni kitu ambacho tunapewa na Mungu na hatuwezi kupata pengine popote.
Is this a good answer?
Yes.
Good. Any other questions?
How should we protect us with our enemies?
How do we protect ourselves from enemies?
Yes.
And by enemies, does she mean false teachers or other enemies? How do we protect ourselves against false teachers? Well,
yes.
I believe verse 18 tells us this. We can do those two things. It says grow in grace. And as we study 2 Peter, we'll learn how to grow in grace. If we're doing the things that verses 5 through 7 of chapter 1 tell us, then we will grow in God's grace. But also, we must grow in knowledge. False teachers are going to try to teach you things that are untrue.
Walimu wa uongo watajaribu kukufundisha mafundisho ya uongo ambayo unayaona kama mazuri.
They may feel like what they're teaching is the right thing, but only the Bible tells us what is true.
Wao wataona kwamba wanachofundisha ni kizuri, lakini Biblia itatuambia kitu kilicho kweli.
The only way to protect ourselves from these false teachers is to know what the Bible says.
Cha msingi sisi tuweze kujilinda na walimu wa uongo ni kujua Biblia inasema nini, ukweli wa kwenye Biblia.
When someone teaches you something about God or about the church, it might be true and it might be untrue.
Mtu akikufundisha chochote kuhusu kanisa au kumhusu Mungu, inaweza kuwa ni ukweli au ni uongo.
If you want to make sure, you have to find it in the Bible too.
Ili sasa upate kwamba ukweli, ni lazima uangalie ndani ya Biblia.
When God judges us on Judgment Day, He's going to judge us by the Bible.
Mungu atakapo tuhukumu, atatuhukumu sawa sawa na neno la lililoko ndani ya Biblia.
He's not going to judge us by what anybody else in this world says except for the Bible. When you hear teaching from the Bible, study the scriptures to make sure that it's true.
Ukisikiliza mafundisho unayofundishwa na Biblia, hakikisha kusoma, je ni kweli?
Even when you hear me teaching or Gasper teaching, you should study the Bible to make sure that you find what we're saying is true.
Hata kama ukinisikiliza mimi ninasema au Gasper amesema, thibitisha katika Biblia, ni kweli?
Is this a good answer for you?
Umeelewa mama? Yes.
Good
answer.
Good. Anything else?
Jambo lingine lolote, John Slade, jambo lingine lolote. Swali lingine lolote. Na swali
Okay. If we don't have anything else, then we can say a closing prayer and we'll conclude class.
Mwalimu anasema kama hakuna swali lolote, wacha nifunge kwa maombi, alafu tuhitimishe darasa letu kwa leo. Tusimame kwa.
Dear Lord,
pendwa Mungu Baba yetu,
we hope that our study today has been good in your sight.
Baba, tunatumaini darasa letu la leo limekupendeza.
We hope that everything that we have studied has been true to your word.
Baba, tunatumaini yote tuliyojifunza ni ukweli katika neno lako.
And we hope that we're always living by only your word and nothing else.
Baba, tunatumaini kwamba tutaishi kwa neno lako. Hakuna zaidi kingine.
And God, help every member of this class to study and know the scriptures well.
Baba, naombea wanafunzi wote wa darasa hili wasome na waelewe maandiko vizuri.
And help us always to study and try to be a better Christian today than we were yesterday.
Baba, tunaomba tunapojifunza tuwe Wakristo wazuri leo kuliko tulivyokuwa jana.
And God, when we fail you, please forgive us of our sins.
Baba, pale tunapoanguka na kukosea, tunaomba utusamehe dhambi zetu.
Even though we don't deserve this, we know that you will forgive us if we ask.
Baba, tunajua kwamba pale tutakapokuomba utusamehe, Mungu utatusamehe.
And God, thank you for everything that we have.
Baba, tunashukuru kwa kila kitu tulichokuwa nacho.
And thank you for allowing us to be able to teach and be with others together over the computer as you've allowed us to today.
Baba, tunashukuru hata tumeweza kuwa na wenzetu kujapokuwa ni kupitia kompyuta, lakini wewe Mungu umependezwa nalo.
And please help us to always be spreading your word throughout the world.
Baba, tubariki na utujalie tueneze neno lako ulimwenguni kote.
It's in Jesus' name we pray. Amen.
Katika jina takatifu la Yesu tumeomba. Amen. Yes, bro. Thank you for your class.
Thank you for helping me. I'm sorry the connection dropped.
No problem. It's my hope maybe next Friday we are going to do well.
Maybe it'll work good next Friday. I'm going to email you the notes to the class in case you want to give them out, and perhaps that will help some.
Amen. I will be very glad to receive that notes because I want to give them then to continue to study.
Very good, very good. And next week we'll actually start going through the verses and start talking about some of the book itself. I'm trying to go a little bit slower. Is that helping?
Yes, that's good. That's good.
Very good, okay.
That's good.
Well, I hope your weekend and your week goes well.
Amen. Have a good day, brother.
All right, you too.
Amen. Bye-bye. Pass my greeting to your family there.
I will do it. Bye-bye.
Bye.